very early in the morning like this, let the creation of God rise and glorify Him. Oh, brothers and sisters, let us rise and behold the glory of the Lord.
Behold the glory of the Lord. The glory of the Most High rises high.
Behold the glory.
Behold the glory of the Lord.
Like a morning sun.
Oh,
Nyezienu okerurum Onyiro bu ekwensu Achọghị ka ihe nyere m ruo m aka Mana amara m N'oge a kara aka Inyeghachi m oke m eruola
Chineke m nyezienu m okerurum Yeah. ebube mbara igwe onye gara ije n'ogo rimiri ebube tinye ụzọ n'ime ọgwa gị nara n'ofe mba lee n'obodo anyị ọtụtụ mmadụ na-ezore ụfọdụ na-agwa ọgwụ ego ebe ndị ọzọ n'ọkwa n'otu nzuzo a na-amasị Chineke bigo
tiwa n'obi okwute Chineke bigo lee ha
tiwa
n'obi okwute ike nchi emonu lee
tiwa n'obi okwute
okwute onye obi ebere leo
tiwa n'obi okwute
ndị ogbo mmadụ Chineke biko lee
tiwa n'obi okwute
ndị ogbo nsi n'aja Chineke lelelu
tiwa n'obi okwute
mara mmadụ oke ruru ha Chineke biko tiwa obi ha
tiwa n'obi okwute
ebusi ibe ha agha na nkịtị
tiwa n'obi okwute ebe ị na-eme ihe siri ike tiwa n'obi okwute ebe ị na-eme ihe siri ike tiwa n'obi okwute
We are children of Abraham by faith. And so, the blessings of Abraham are ours. The goodness of the Lord shall follow us all the days of our life. Amen. Amen.
Surely His goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord and live forever. Amen.
Welcome me as an honored guest. I fill my cup to the brim.
From the east, west, north, and south, I can see the goodness of the Lord flowing. The glory of the Lord is covering me. The Lord is my shepherd, I shall fear.
I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home.